O le wha i unga o le wai asu taluai na wha mawai e le suyo le Liberals i le pāle mene tele. Le suyo le tū mālo pāloto Benelong, John Alexander, o na o masalonga i le ono iai o sona siseni Peretania. O iele nei, o se tasi na la wiloa i le tā alonga o le tenisi, o ia se tasi o tangata ta alo au se talia i le tenisi, na manu mālo i tauvanga te tele pe o Wimbledon. Ia atoa i maisi tauvanga te telefa wao maa lore taa longa le tenisi. Ae na vea o ia, ma sui faipule o li tu maa loo paloto Benelong. O le mataa upule nei epe ona si le fia i siseni. Ua ova nei le masina o feto soa i le pale mene tele, ma ua to avalu sui ua faa maa vai, pe so lo ia o la tau tofi mai se faa i unga le High Court. E au fia i sui na faa te ai le High Court, le ta itai o le Nationals, ma le sui pale mia Barnaby Joyce, a toa i mala sui ta i o le vayanga wha upu fai lava le Nationals o se sui o le Kapeneta, le ta maa ita i o Fiona Nash. A i le wha i unga o le vayaso nei, na sa uno ai se sui sini o le Liberals Christopher Pine, o a tatau i le ta ita i o le itua ngai Bill Shorten, o na wha ai inisi o sui o le Labour, e ta i lua Citizeni. O lo o fesilingie le maa lo, i a sui e to o lua o le itua ngai, ta maa ita i o Justine Kay, ma Susan Lamb, pe na ta i lua ni o la Citizeni, i le taimi o whaingā pālota i le masino iulai o le tausanga na tenei. Na sā noa Christopher Pine i le Sky News, e o ole mataa upule nei le High Court, pe a le whaia iaie Bill Shorten, se whaa i unga tāla whiangai.
There's absolutely no reason why the Parliament should not vote to refer those members to the High Court if the Labour Party refuses to do the right thing.
Christopher Pine o le tū o le mālo. Peita ina tali fuaitau se sui o le leina iluma o le Labour, Tony Burke, o se lafonga wātangi ai, le tūlanga popole vale o le malo.
What a desperate born-to-rule approach. What a desperate born-to-rule approach from Christopher Pine. You know, it wasn't that long ago that the exact approach that Christopher Pine and Malcolm Turnbull are advocating today was said by George Brandis to be dangerous.
Tony Burke. Na ia sa unua fo'i o le ese senga o le Labour ma le malo. Ona na matuasu e su e au ili le Labour ona sui tau va, pe iaini o lātou Citizeni isi atunu ui fafo. Ma fai aila asanga uma e solo i ainei Citizeni, aile i avea i lātou ma sui tau va o le Labour i pālota.
Those who are in the spotlight for the Labour Party took reasonable steps before the nomination date. Those who are in the focus from the Liberal Party took no steps at all before the nomination date. No steps at all.
Tony Burke. Na sāu noa le taita e le Greens, Richard Di Natale, o le mataa upule nei i Citizeni o sui o le pāle mene tele. Ua matua le mautonu ai, ia whelafola fo inga, ma le tūlanga o le whaatuatua ina o le pāle mene e tangata lau tele. Na ia vālo ia se pālota, se whaingā pālota, i se taimi lata mai, ona ua le o to iai se whaasilinga mautū, i leitu o le malo.
This is a government that is completely divided, and at the moment, and it is only a matter of time before I think we see an election and a change of government. Now, the opposition leader in here needs to take a stand. He can join with Malcolm Turnbull in this protection racket that's going on, or what he can do is take a stand and show what the alternative Prime Minister would do in this situation, that is resolve.
Le taita iole Greens, Richard Di Natale.